body body.
Star boy, yappa, yaisa. Been a damn boy now. Hata uwe msuli, hila waza wata kusema kubaya tu. Na wanajima, hila Mungu ana blessi. Jani kwe, naishi na ukilombaya tu. Uwako walonge, yaisa kapotea. Hila sichojua mdogo mdogo nene atua. Uwako walonge, yaisa kapotea. Hila sichojua mdogo mdogo nene atua. Maneno mashabiki, yaisa uwezi mziki. Ona ngoma iti, saifi ya ishikiki. Sicho liziki, siku zote ya kiliki.
Asa ngoje kipo jina bubita kwenye mziki.
Pambana mladi nilipe kodi. Dile kiwa nanona bora kule kodi. Nikitegemea nitatoa kitu iti. Ila bitu nifula isho shabiki. Kelele kibao kutoka kwa mashabiki. Ukijana siti wengi wanalalamika. Bade tunaimba la kutupaishi. Isizala ubadili nisizotaka. Watafutaji jami yetu. Ni boy from Okai, Okai. Sakodi ni bariki, kipande cha mkate. Ni mladi siza ilike, nkirudi omu wacheke. We mateso zala ubina mwisho wake. Sote tumeumbwa wasa, ni nani wapeke. Ni nani wapeke, ni nani asaye. Ni nani kabisa, kamilifu wakika. Ni nani wapeke, ni nani asaye. Kamilifu kabisa, na ana makosa. Maneno maneno spenderei. Wana talk talk wa wana say. Wana litaza uchadi utoboi. Chago utoboi saba utoboi. Maneno maneno spenderei. Wana talk talk wa wana say. Wana litaza la ukila utoboi. Badi utoboi badi utoboi. Uwe mkuwa mtoto my cheek. Oya my cheese. Kia my cheek. Respect fanya you are this thing. You are this thing. You are this thing yeah. Uwe mkuwa mtoto my cheek. Oya my cheek. Oya my cheek. Respect fanya you are this thing. You are this thing. You are this thing.
TK, tikiri ya kwa. Hawa ya zarahu nyingezi jengu. Zarahu natenda menge. Shimwa shimwa shikilia. Acha shofo utaumia mwone yure. Jama mpige nundu. Kaja kiuno shanga kafa. Mwone yure. Mjama narita zarahu kisa mtoto ada.
Nakumbe, nakumbe, nakumbe. Shule sija soma. So ili mtu atafani sina. Na homu miendi yunguzo ya mama. Ile kibishi kafu sijembe kulima. Jua kari lilika ushamaza. Ondoto ya kilimo ikapotea. Siwezi sema zara ujapo inauma moyo. Ila mipango ya Mungu ndo inapokuwa. Una nikafu sinziki. Kiamini sina pawa la bagia habariki. Kiamini kwa pawa ya shabiki. Nafanya kitu iti kipeshi makanda city. Iri nitoko meze.
Na mama ake, na shoga ake.
kaya na mama ake, na dada ake, na shoga ake. Sasa zala ugani unazoleta dada we, na kupeja peja urudi pande kisewe. Sema zala ugani unazonipa dada we, na kudunda dunda urudi kwenu kisewe. Oya mani hamisi anapa, shebika chanapa, paka idi anapa, aruba anapa. Tosha supplier, na mwamu machara, Ali Blandi, na Dominiki.
Kidi Tozi, Ayope Mare, Betiro.
Kona, Tina Debala, Malume na Tita, Gavana Jasley, Pokoyo my family.
Koli koli, nja kupigia bandae, Sele bobo na iwanaku, Jipia life.